Sadamadu yɛrɛ kose, kɔrɔba ye yɛrɛ mɔgɔ ba ye, Sadamadu yɛrɛ kose.